yande sappo e jeddi minta capantati studio kalangu habaruji fulfulde ele ko kalte le habaruji no tawa ko watto dille wambe kemen jeddo kanyen won ko riwato e Algérie rewbe kanyen sukabe du ko namon ko heewi e mabbe be jotte ka Agadez kanon be garra fu no wodiri en nanan sarus kaw jiro reno gol sukabe ko haldo majji to en Agadez non ni faware jondu kondani en kala hala fina tawa adaji e do fi ko darto hollugol fotoji ko intera gendarme 1900 watta kena asenoga e jena lewru avril du enda to enda leydi France dundu konda e do lawol hon fina tawa nyalana ko itina leydi Niger ton en France non ni yewtal men pinande studio kalangu haltana ni hala hono jodibe le leydi tilaberi e goybe nokkuji mudun en kanyi e joddi mabbe enda dun nene kaydu kondan dida bo maire commune tilaberi kanyi won ko yewtante en dun kor janyal le modon sumana amadou janganta habaruji de fulfulde yarna birne le ko ekibaruji ni no tawani hono himbeje ko watto kemen jeddo riwabte en Algérie kay ngan ko wari atalatno ga joy lewru avril du enda Agadez kambe himbe kemen jeddo be du am ko duude mabbe fu hono rewbe non enda kanye sukabe sabu feccer mabbe sukabe famarbe non latibe du ko sukabe ko duude mu en tokkay mawbe mu en ko yey ele no kujje de enda yarna fawar jeddo kondani hono hawjibe jabbe tagol hobbe ben to en Agadez haliri Sherifa Mohamed kany won hono gollo won enda do fi ko darto len gol sukabe to enda Agadez nani ko halni bandimi Anissa Karim wakati ko himbe ngari don enda
nous avons identifié
men kebi sukabe ko watta chapande jo enayo garbe do en Agadez e gonda neddo mawdo fu be gari e be tampi be tunni ba kadule de be borni e be buri geccije didi e be borni de no sukabe enda gariri wela baagi de kanjun sabi ilade be gari do enda wada lawdum adate deni mabbe gan sukabe enda e be kaja to be jata be loto e konanni titta gada majju idu adate deni mabbe har ficcellal bannu gan duudal sukaabe en fu degon e be garda nyaaw gur bannu ngan challe putte e ko nanni titta joni men ciewtinto cellal mabbe gada majjum men ciewtinto to e koreji mabbe jia e jonde be korre
retour en famille de ces enfants
nonni alkamisa no ga jeddel avril du enda wonno ko fawar jonde police be wombe to enda tanut kaindu kanda ngaddi hollude fawar jondu kono laamu leydi ndi enda hono gubal himbe latibe wibe wombe no wada nguika e der gallure den dun du kono be tawdama kulle bonde ko watto kinije ujuna didi kemi didi hono sisi nuje e faane du kono taba bonga ga enda kilotete feccere non du kono tawdama kulle godde fereje goddo latide ko hantay kandu nangama dun wonno ko faande metedo maharazaw adamu kanyu wonno commissaire mo police be tanut o halandi bande min Mansour Alassane dun wari
sude wonna mutane
kambe giego ono debbo goto no tawa der mabbe himbe non be min nangidi e kulle bonde yaru yaru taba bonka kiloji tati e feccere kinije bonde tramol nonni idi gada kanji ujinaagi didi e kemi didi fi o huno non ko wonno metti erde himbe huro tanut dun wadi min kokki sembe do tawkaaki do mum so kabe ummatore de ni jari kulle bonde de no naata der hoggoji himbe no gada golle bonde gan duudal bibbe wuroobe gaddi boytaali mu en naatoobe no bujja motoje e portableuji mabbe der hoggoji mabbe der mabbe no wodi tawabe der gubal bibbe bombe bujjo e moto nangabe kasu balde de to
idan kasu da magaram
nani to endan lycée dankasawa mo maradi nokuto ekititte golleji dondu kenyan subaka illu law wonno ko jangobe endan burti ga wadde hon faane murtel jandene endam der lycée on dum wadi ko fawar joni na ko ni police be kay won ko ummi e mabbe ko hebi sankiti hono fagere mabbe de sabbe gadi pineje be buli dum nokuje kewde dum wadi ko faande ni biyetedo mahamadou bakari lati kanyo endan goto e horebe lekkoli be jangobe to endan maradi no endam o halni mohammed mamma dum won koro majjum ko dum wadirni endam
après l'assise avec le con
jagal de jidan natuno hakunde amin e fedde ardangal sukabe jangobe to min kebi narral murtere den accitite fasukabe jangobe ben cioito der jande mu en handen dem min nodda wiede ko jangobe lycée ben murtake fa habinibe kebi lawol natude der jangirde lycée de fide bandirabe amin nangude gere gantan sukabe ben jamti hakkeji mu en misali filla cede mabbe kojol no yara e ko nandi em denne min jahan je woyde noy fi on wawirta heba nede mosala be keba yo fede gam idun do dade amin minen tawabe do inde mabbe
etant les representants
nonni horejo lycée o enna kanka ko landa heba fi ko wido majjun kano woni bonondaji kewdi wadi e der no kuyde enda wadi jatti to kambe on be mbuli nokkuje godom nonni fa andar fila jande jonka en jattina region enda mo Agadez Arliton no wodi l'école gon gondo to ete Bukotinor 1 do du konnabi am l'école enna wodi chatade sanne sabu wala ba hoggo ko wannano go enna go sami nenne nek dum waddi du hon himbe je no natto endam wadobe bonandaji e wuybe ko nande mudum dum du konda wadna rafinde nago yade jangobe kany janginobe Hassan Abari kam wona docteur l'école o hali woytaade makundu enda to bandemin Ousmane Umar
Shiogga école
jangirde de endam bukkokinor de woni wodi jangirde tati tawade der mayre de dum hawni diri jangobe be en fu e be buri ujunaje dido gardo do en fudu no wi akokogol jangirde de en fu fetcher mudum e leydi woni no wodi kala suuji e gala fenetriji goddi majji du gala o mode ba do majji fa warde joni on miraka no wodiri ba ko sarobe endan no gadda ballamu be amma fa warde hanne meden tawra ornan da enda gada majjundu meden tawra rafideena ku gandegon der banger de enda noodi bibbe bombe bedu wi'ata andaba ba hannen be gari der jangirde de enda be gadi bonnere de chat men ke men pukkin hakkilo jangino be enda e jangobe en fu
yesa ko nzuka toruma haka
elenyala jabbi de enda to enda gingimi region mo di fastukale dewengel dubi sappo e go kanko dewlina gorko mo dubi chapanne e jego nenne dewlungu chukale pamoro ndewe ko enda no heddi e wadede no kuje kewle leydi Niger hunnandu ko wodi chadale sanne yaade e cellal sukale ngel enda kay ko nandi e mudum dum waddi ko fawar joni bandemi Abdullahi Meyna o yewtidi e himbe je latibe wobbe kay nani jati dum wono hono mafari majjum kanyu e chadal ko taandere majjum en kettinanobe
awre nyaare daga gawda
yewinde suka be rewbe illabe jonay edum waddana suka debbo sadornan cella misali suka debbo dewlinaado illano wodi duubi sappo e go'o edum waawi waddande suka o endan sadormaaji kewdi gan suka o endan o fotay dewlinede misali har dingol gol endam degon sede dum gollanimo ba dum gollanaamo degon fadde makko beenude nyaaw calbe no nangamo de nyaaw calbe de dum nangimo hanne worbe hanaano kunna aadimo
ali mazan zuba alqawli bagal
sauran gaggawa
dewlin on chukabe law illabe jonay no wodi sadorna dan dum waddana chukabe ko enda gam suka debbo on enda de wari beynude idum waw yottanade mo e mayde na dum wadda nyaw cille de darta ko mo makko no wodi sador maaji garanti he makko famema gani hore
makko
nani tanda madaw du kornani batu wada ma kenyande enda batu na yabo do sottobe e wadobe albacce leede men afrika yannan kanyo hakkunderi do ndugam battale be kaldo kulantaje kewdla tin ndara hon golla mabbe gal no tawa e der mudum du kornan torray ko be nyoto e labi wakar be ciotete albacce mabbe enda kanyo faande fi albacce jiade galmi andade san elele duniyaru do fi on enda ni nani ko goto e mabbe hawrube batu enda haale do kulle ko be jamita e wada ma bandimin Hamza no maudun tawono
Le forum recommande à l'État.
Batu jota kale on jami e gomnanti Niger dun singa biro gollirde to dun tabin tinta albacce biyetede violet tonder garmi. Oro OAC wada mande ko watta tabe dun buytiri chadale keptede do labi lore dun. Ardibe fedde oro OAC ngada yilaru nder leede CDAO gan dun tabin tina de albacce dun tabin tina hausu fedde witende IJ nder tawa ndo tibe region tawa gidal nata kune mudi horejo gouvernement on gam dum badda do filla chadale tawade der fi gollal albacce fedde hawjinde filla gollal albacce dem tefa pelle mballobe dun nyiba manga jaji to de albacce mobete
e financier
nani lawol jobol dogantu ciade birnin koni lawngo mujjinam fa wodi himbe don goldangol du kanu be bi golle de to yarta yes fa ya to te sarnawa dum wonno ko himbeje belti do mudum be kanu Ousmane Moussa Arzika bandi
alhamdulillah
yettore Allah hande lawol nangudo dogonduci yade koni gassi koni sarnawa kanni hori kangol du idum e siri mujjinde gol celol jippade maggol du no don no wadi yade lewru na lebbi didi taw golle maggol gassi weltare amin minen wadambe madawa konni konnitawa illaloreji amin dino kedi fa handen dikki sadorna amin kanni woni sarnawa de gonga
sontata ki wallahi gaskiya kawdi
lalle wana aiki alhamdulillah
sai ko Allah gollal gal yettore Allah fuudu min en jom en loreji kiddi buri gam wallahi lawol gol warani min loreji amin di amma seni gol hanti min keban golli didde e maggi tefirde ko min nyamir
musha abin shila hello
nanni ona zender 1900 kanyon ko intira batu ko faande leydi niger holloto fotoji to enda leydi france e le nyalade itando fina tawa leydi niger to enda lamine isaka braka woni horejo fedde hawjinde hono wurtugo tarikiji damagaram o fillake do enda dum sabbi ko be gadi dum to ali keita
zender 1900 c'est le titre
zender 1900 kan woni koro kollol fotoji tarik dimin chini hollugo himbe wadi ko wadata dubi didi yago tati ko min goni minen tigulo ko wadi witti der tarik leydi damagaram zender no wodi tarikiji mawdi gadudi nanga hitani ujunar ekina jetati e chapade jena e jena warande hitani ujunar ekina jena gollawol wadi min chubi koro halaka 1900 zender gan himbe pama dume woni zender illa wakati professor andre salifu warande joni gollegi sembentedi gonfuoni wadaka do filla tarik leydi zender
sur le damagaram
nani har fila latol baldu konna ni hono fuddi hande de enda ni hono fila ko dar tewtol kuppu mo duubi nan eno gay tati mo leydi niger nenen de konna kawral wadan hakkunde as zam do enda nyeme kany e munia fc mo zender nani fawar jondu konna ni iim mo nyeme hawra faande abzim mo agadez to enda agadez du konna nasara ac hawre tana zumunta ac mo nyeme tawadu kondan hono fedde de birni konni hawra e entente mo doso fawar jondu konnan tawa jafodom to enda zender du kondam jafodo yakay to enda zender du kondan ni étoile filante mo police to enda zender hawra aminci tawa noni fawar jontu kondan ni as renaissance mo nyame kany étoile rouge mo nyame fuka en ka hebi njama ko yadu yeso jonka yewter men pindon en kettinto hono didabo mere mo to en galdur tilaberi hono fawar jontu kondani e yewter makko e tarnal fude ahmed do filla himbe eggoybe ko war joddo en nanobe joddori himbe be taydon enda
depuis leur arrivée
illa be gari do be jabborama no wudiri fawarde handen du lural gon fu hebaaki caka mabbe kambe dilloobe be enda e himbe huber tilaberi den e ko fili sador nandu kanni waddi be dilloyi jabborade himbe no wudiri e wernude be du dum boka ibbe leydi Niger
tous les nigériens
to himbe peroy gartay wobbe fu sadorna heppata do no wodi waddube boytal mubbe to modon na
oh pas tellement
himbe boytaki sannon fu amma wadino wakati ko job en gese no boyto no bi'a dabaji dilobe be endani no don no nata gese mu en no bonina dilobe be du wobbe ko gari gardi dabaji mu dungu bonere gese du e gari be garay heppata wodude gamba minen he koy amin degon dabaji amin di endani choptu nato gese de dum fu waday lural mangal godon hebu caka jom en gese de endani e dilloybe be enda dilloybe be du der mu en no wodi be mi andani gam be gari be bindi ko e mabbe amma wobbe mabbe du ko gari der danke den ni jodi no gada burnam mu en wala andan do mi nanay du fu to sadon nango hebi caka himbe be endan e himbe hubere tilberi de
problem entre eux et les populations
men jahi dai beri men tawi jonde lobbere no tawa caka dilloybe be e himbe sirede a jiaado du e nokkuje de a ardiido komin daane de gattata yaade ardiibe kominiji di dermubbe dilloybe ciye mubbe dalila rafke coran hakkilo fukkingo tawte
l'appel que j'ai lancé
dane an kanni woni ardiibe be e himbe mu en jabboro werbe mabbe be enden welwelu e munyabe du gam ko wawi warde e neddo fuduno dum fuddiray he mabbe kaden du be bibbe leydi non bi leydi fuuto tawa no hani holle ko wuro mun ni woni min fuudu min jeydaabe de jan hebake du fuube ko tan be kotiran du weltare
il faut repartir de plus belle avec de très belles souvenirs
wanno fawar jonne mun kayla asa gid latido didabo meara mo galdudo tilaberi yewtere makko e tarna fude ahmed do filla hono eggobe ngar joddi leydi nokkuje tilaberi kany e joddibe be taydon endan no dum wontiri suman amadou wito on assalamu alaikum balata jam wali maccide gungu mahamad antani wadda kabaruji hausankore